Ego on the beat. It's your boy Falling Cheese. Yo, alongside Beautiful Girl Manga Tino Reno.
Nakupenda peke yako boy, you're my one and only boy. Maneno mengi walisema kuwa sitokuwa na wewe, ila leo niko nawe boy. Nakupenda boy, you're my one and only boy. Maneno mengi walisema kuwa sitokuwa na wewe, ila leo niko nawe.
Sikufai, be me ni a girl, don't feel shy. Bilo na nipenda, kacha na fly. Nikiwa na wewe, ni gando na jidai. Eti unalinga, unabana wapiti. Wanokulia winga, kila kona ya street. Wanongea ujinga, wana talk shit. Hakuna wakupinga, wendo shemu wa riti. Give me rap girl, nikupe rap more. Bile tunaskondo, wanaumie ro. Wanakusaka wakupati, still umekula bati. Wendo Mrs. Fatty, queen of my heart. Wakikona kwenye party. Ile mtu mbili kati still tuko happy japo na tuvuta shati. Love time kila moja ndo anaitaka, ila sense girl labo kwako mimi naipata.
Nakupenda peke yako boy, you're my one and only boy. Maneno mengi walisema kuwa sitokuwa na wewe, ila leo niko nawe boy. Nakupenda boy, you're my one and only boy. Maneno mengi walisema kuwa sitokuwa na wewe, ila leo niko nawe.
Kosha na hizo pozi, usiende mbali nami kajuliana kanyomozi. Nani fula isho na vobania matozi. Endelea kwa kazia, hata akimwaga mchozi. I dream big on you my bull. Kama ravu ni rigi, yetu ni rigi cool. Hata ukiwa mbali, sishobo kei matono. Manas lufone uo nani lazo unono. Nishike mkono nami ni kushike mkono. Tupe ya nutamu tena bila kikomo. Wakuchonga ngenga, tu wafunge midomo. Nikikukosea minta tanguriga sorry. Yote kwa sababu babu, you are my one and only. Bile uko sex wana kunyosha vidole. Aina araka, twende pole pole. Tunajua mindo king na wendo queen wa uyole.
Oh, nakupenda peke yako boy, you're my one and only boy. Maneno mengi walisema kuwa sito kuwa na wewe, ila leo niko nawe boy. Nakupenda boy, you're my one and only boy. Maneno mengi walisema kuwa sito kuwa na wewe, ila leo niko nawe. Sitokuwa nawe, ila leo niko nawe.